Wali ndundu, wali malagi, ash. Wali ndundu, ash. Wali malagi, ash. Wali ndundu, ash. Wali malagi, ash. Wali ndundu, ash. Ananani, ash. Ai nunu, ananani, ash. Ai nunu, ash. Ananani, ash. Ai nunu, ananani, ash. I don't know.
Pumba, Paujinga, Paujinga,
ay,
Paujinga, kash, Paujinga,
bongo bongo,
Paujinga, Paujinga,
ay, the sin of the Genja,
Paujinga.
Uruka ruka kwa marage ndo kuiva kwake. Chele liko mahali pake. Pakua tulipige mande uku posh wai papi na masanje. Wali marage,
wali marage,
wali mandondo. Bongela chanda utamu kisogo.
Wali marage,
wali mandondo. Bongela chanda utamu kisogo. Yani kila kitu nazi, uo wali nazi. Marage nazi, yani nazi nazi. Kila kitu nazi, uo wali nazi. Marage nazi, yani nazi nazi.
Wali malagi, wali ndundu. Wali malagi, wali ndundu. Wali malagi, wali ndundu. Wali malagi, wali ndundu. Ananani, ay, ay, no, no.
I want a man.
Ananani,
ay, 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 ay.